Zuleika.
Smart keys on the beat.
Umituria mkwano, madenya mchizikiza. Asirawa, natukana looza, natunde wakumabumu.
Baby, you tender. Kwa gala kufamina surrender. Ngeri jonka nika baby only menda. Oncha kalanya baby only panda. Wansibula, wansibula, I'm a soul. Wansibila, wansibila, kumkono na yo mkwano. Elakati
Kizikiza. Olika sana kanga kalete kuba.